GetAtunes.com.
See this thing about life. Every day is a new struggle. Tears never dry.
Malola wanji kuti satana nizuze chotele. Zateka bwanji kuti satana ndikudze kutupi limafupa omwe. Loipati ku lomwe nabagati ku lomwe lonkadangofa u lulu kuponsa kapolo wanene. Oh Lord, ana anga nchito anga siweto zanga nyumba yanga sonse zapita. Fandi mazunzo za peza chochita kwa moyo wanga. Kanyo na ngamba maso kumamba. Zanga nzonse nzanu mutatenga. With all these struggles still I will glorify your name. Lord, all these struggles I will glorify your name. Nina baro safala zapazi kondi. My Lord, Anthony.
Mafuso yena sunga kwanitse kupeza mayanko wake. Mapeto wake kutaya mtima upanda sochie mbekezo. Iwe uko mabe, janga na kumamba ko iwe. Mlungu mwa moyo iwe nditu. Aisanga kutaye iwe. Ama chitaye tawi yake ndicho linga saku mudu itai kumati kondi lovu tai.
So the struggles I will glorify your name. Lord, all the struggles I will glorify your name. Nina baro safala zapati kondi zotala. Oh my Lord, my Lord, my Lord, you take the lead. My Lord, I am in
GetAtunes.com.